Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sappo lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi e nogayi joyi jeena yamde sukki nder maison de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗi yumaro waygalo kanko noddirteɗo Gagny Kanté won to ɓoggi jamde to leydi leggine ndi holliti dabaji malinkoɓe natoɓe tonɗi ɗiɗo dabaji fu dibbete iwdule oɗo nokku so ɗiɗi lewru meh ndu yettiki wattu joni ɓe ɓeydi ɗum wonono wattu moɓe mbino o saabi de ko ƴaɓɓino koli sappo e joyi lewru avril ndu ɓe mbino on. Avocat en kanko debbo noddirteɗo madame Boire Fili Sissoko hollitan wiyede ɓe aɗo avocat no gonden dartude sartoɓe tinno joppita oɗo debbo uddaɗo duuɓi tati ñalawma hande le leydi meɗi ndi o wona celluɗo du omo leli le suud doctoreur ila talatar ƴaɓɓinde wattu joni o wulare nden wonde matere sanne le leydi meɗin ndi kamɓe andanɓe kabaru cellal ɓe ɓe mbi nayeɓe kañe fa yetto sukaɓe ana kani wattinede hakkillaji sanne ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade jon en dabaji gomɓe le leydi laggin ndi ɗum woni jeyaɓe le maliɓeɓe kollitiwide le ɗiɗi lewru mehndu ɓeɗo yimɓele fo joppo nokku o noon laamunkoɓe laggine ɓe kollitiri wiide wattu joni ɗum ɓe woni koɓe pamriɓe ko malinkoɓe ko micciteɗen wiide ɓe daɗɗino wattu ko ɓoyno du ɗum woni sappo e joyi lewru avril ndu ɓe mbinoɓe joppo oɗo nokku wattu joni ɓe gondi halde toon ko nayri banggal ndenago fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Ñaly Boudi.
Caggal ko laamukoɓe Guinée ɓamikaɗo Aniya woni ko nelaɓe Mali jeehi toon yontere ƴaɓɓina nde aɗa wonno e mabɓe Mouhamadou Doucouré secrétaire général cumminiɓe kabaru dabaji e tew o mimi haala ko ɗum saawi leydi Guinée ɓamikaɗo Aniya
basiji naimo sate saabi ciɗalla kabaru dabaji ɗi e ndemoɓeɓe nden oɗon hani mijoɗen sanne dow kabaru kawral guinekoɓe holti wiide alkadara nanugol dabaji ley Guinée koɓe kollete ko walla fe eko woodi ko
kanko secrétaire général ndeɗo gollirde dabaji e tew ki taƴoral wiide dabareji nagondi e huncinede hoore jalla ɓoytude kuteji kaɗo Aniya dow dabaji leydi Mali ɗi anayi ɗiɗo dabareji moƴingol nokkuji hertanaɗi dabaji ley kerol Mali
Guinée
banggal kabaru dabaji ɗi anasarta ñiɓugol forage ngaji nogayi hakkude Mali e Guinée yalla newamuñana heeɓe yarameji ɗiɗo dabaji dabareji du nagondi ɓamanede kabaru ñamduji mabɓe aliment bita yalla ɓoytude sanne kuteji ɗi
micitene wiide kaɗo Aniya yowaki fewi dow maroɓe dabaji Mali jooɗiɓe to laggine toon
on keeɓi famuyo ɗum Mamadou Sama Seku noon ɗiɗo kabaruji fana heɓe dow beme ame andi ɗe dow page Facebook kañe compte X Studio Tamani. Avocat en kanko debbo noddirteɗo madame Boire Fili Sissokoɓe kollitiɗi wattu joni ɓe ñaagui sartoɓe tinno joppita oɗo debbo uddaɗo ñalawma hande ko warta duuɓi tati ɓe kolliti wiido wona karɗo cellal fo mo lenna wattu joni le suud doctoreur le leydi meɗen ndi micciteɗen wiide oɗo debbo ila mo nangga hollitti wiide o saare o wihi do hono ko nangguira ko ɗum wala fo ko jiɓɓimo do hen o hollitiri wiide e ɗiɗo haalaji keɗɗen goto e avocat ngaɓe makkoɓe ɗum woni kanko noddirteɗo madame Tunkara komo sifi do hen ɗum woni kanko noddirteɗo mbiya maître Jangina Tunkara komo sifi do hen do faccitago Ali Sissé.
Yalla ñalawma hande o ono anni kasem nandude talkuru wondu nartowo yoppite tafonna ɗo e landolgol mi gondi miijade no muɗum tafon nga faɗo mi gon jonɗo o kam mi ɓama e Aniya fu tafon nandude talkuru goɗɗo kasem nartowo o yoppite ele sariyaka o nanggaɗo faham naɓede makko suud doctoreure holcitta wiide wona uddaɗo yalla oɗon miili o heɓa yaafa muya saabino o wordinino ana heɓa lebbi kewɗi joom ɗum mi gondi tewtude saabi duuɓi makko haqqi juuɓi capan jiɗɗi o woni muɗum no ñalawma hande o wona celluɗo ɗum min narti koyɗe kuurɗe sariya leydi amen ndi waɗnamo nemamuya yalla mo heɓa yiidude e sukaɓe makko taniraɓe makko ga faala ñalawma hande o haala amen kaka nanaka
ɗum woni wattu joni en mbiyan leydi Mali ndi kañi leydi Alanzerie nde tiiɗallaji mawɗi ana gondi e matede hakkunde muɗum caggal ko Alanzerie weɗɗi bombore muɗum fewtude en diwo Mali bombo o tan ka le majjun kanko noddirteɗo ɗum Hussein Ben Bamba andanɗo kabaru hakkunde leydi ele hollitide pelle société civil en ɗe kañen kani wadde immadraji yalla iblisaji kone hakkunde ɗeɗo leyɗi ele ɗiɗi ana lelto keɗɗen mo komo sifiɗo hen do faccitago Ali Sissé.
Il pourrait réduire n'est ce pas les tensions
ilisa gonɗo hakkunde mabɓe joom o baale société société civile wonko way wadde yella e dum heba buytaade darde mabbe ana moni hem sanni de do leydele didi yimbele mu en woni tampobe sanni ele foda mi foda ko woni hakkunde mabbe jonko pelle société civile ana way wattude koyde mu en ele golle o yella kaltidal ana jabbo hakkune janyeli di be ittadu dati mawde latal sababu wartirde dejere de do dejere du ana wawi hebede ele sembingol mabbe andam hakkune yimbe be de do leydele kaltidal bangal politique golidal kay ko nande mudum fu e mbaawi ardaade dum yalla bilis hakkune leede didde ana buuyto
dialogue et la coopération entre les deux pays
kanko gouverneur dum woni gondo nokku no dirtede kay holitaawi do yihi o jewi malli ko be dibbab yude leede murtandi dum won talata jabbi non do yottiki nokku no dirtede kabu gajaga idun le commune nokku mo no dirt soni wakande mo yottino le o do nokku de do wiyama o walliri gellengel ko yata tonuji joy dum woni nyamri o walliri be daage kanya fa yotto cudde maaje kanya konande mudo yimbe wonbe nokku no dirtede kabu be bi himbel tiki le o do golle sane mo gouverneur o golli do kabaru di pudda do mi hanni no wiide nyaloma hande do wular nan heewi sanne leli di meden di fo hotli tam wiide yimbe burbe tampol be don sukabe kanya fa yotto mawbe be muuden bitti sanne be doktoram be kollitiide be do yimbe lan kan wattenere hakkilaji sanne fa kebe famtar kedde momodou sama seko ali sisi
memuna mo dubi chapan jette joyi jodi do ele mbelu kukul mako na wondi tewtude nokku burdo bubude sabe wulare nangende hono kanko fantamo dubi chapan jetti hebi do mogito ele salomako be do nayabe don be hulti jogade chaale mawde sabe kubu joni o
wulande tampini me san tension on onabban san jam edum hada kam fe danaade mo wonde dum tampini kan san
faba yimbe galle na jogani be do nayabe be nafa sanne o do wattu o kunta daw sidiki wadande mammi ko dabreji kisi
wakati fu mido hokka mo ndiyam mido wuto nokku makko o mido wicca hendu ndiyam kikide fu tagal mudum mi yaltinana mo matina makko mi dal
nimbo dotre be hulti fa labbi wiide wadade farati rafin jam e le terde be do yimbe docteur mamadou dumbia horojo seskom bozula hulti dabreji handi bamenede be do yimbe le hoifube
yimbe nayabe kanyum am jati woni kambe haybe san wakati wulare batti bebe ana hani tawtana be klimaji na do humidificateur en am so wana dum du fati be acca be ka be jalta toro nange be dokka be ndiyam jarte dan wakati du fu
wulare ndey froti mo do do nayebe be tawa dum andar da goto am fu wattande be hakilo
miccitede wili caggal ko imma daraji ngadno bangal société civile en gube joni en kaborde en joppiti datul hakkunde gawo e seware no holitira wiide wattu joni yimbe le hewbe johobe tombe fu kolliti wiide sa jeewi ngollo datul ngol yoppitama kanko dum no dirtedo dum woni hima may gawo o porte parole kumini do kabaru no ngoldo lawol wori wattu joni kedde moko mo sifi do hen do faccitan Mamadou Sama Seku
ayo bonu fonda affaire e ko kuyiga ka
tidala fufu wala to boni ton karangaji dina wonde yaworaji mabbe e le dejere ka non hakkunde gusi e gawo tidala wudi du ngoldo datul ngadete pungoji ciutali nguikaji e konande mudum pour fufu hakkunde gawo e tahaka so gonga hale min galna ka do tidala dabare fasulam ko be hinigi dunde
intaka kamen borega farano dun
en jara nokku no dirtede an songobe kolliti wiide bandiji kanyen cakki ton ko yata kamnuji didi le nokku no dirtede zinde bon idum le lamu nokku mo no dirtede burra dun le commune burra wiama dido mobilaji di gandi nokku dun lumo nokku no dirtede wata guna kala ko be tawi juude yimbe be furbe teti ka wala fuma karbi yonki mudum miccitede wiide wana joni woni arande dido bonanaji ngadle o do nokku dun kanko kuma ndaw an songo so fer makko fuddu ila be ciuta fa handen wala fu kabaru ko heba honno be ngori nyalom handen o sen yuri an songa ngardan fa nokku no dirte da bafula be e jara nokku ma no dirton waliya holita wedi dum woddir ngalore bafula be de ko yata kiloji 76 wattu joni yimbe wonbe tombe an jogi gikke lobbo sabbi de suka mabbe hayabe wonbe tombe an gonde waddi imma daraji fa moddina ton dati mabbe di wiyama dum ko yata milioji 9 be an yaltude le hen kalis sefa fa moddina dati dum woni gelle gonde ton de fu yottad nokku no dirte da waliya non be kollitirido golle dido puddi ton le 6 lewru avril yabbi non do
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
zoom sire ngaran mem de dum non wularde wori leedi mi dindi yidi ngabba fa degre chapande nay na wakati du chapande nay e jeddi dum lato sababu su yimbe le hobe fa daano jati dum wana ko yafi fa kebam famtare kedden Usman Nyali Buli
le galle tarawaran ko be kutteji wularde anayi e mabbe jammaaji sine hiri mono fu e mabbe ayi anandarta hono watta fa heba daano arande be ndogga nabba do bene ndarta nokkuje fno kibirta yarara fukotobe le ciudi be du mono fu ndartan hono hebirta beengol fatim daanoto atawan sio ndiyam ana bangi mun do ronki daanaade fu o ummo o biccio ko wala o mo wada dun ko yaata laabi tati na yaade joyi le jammaaji watta yoga kadle mako jaati o leppinta o leldo menni ko debbo hawa kanyum ventilateur rechargeable fufata bangi mun be ngala hono dun kanyum du ana jogi biforde mubben bala ana bifo le galle tarawaran ko be sini midio tege biforde de fu majjan sabi yoga be man ciuda no nawtorto dun jammaaji hono dun ana ye le galleji kewdi le di wakkateji welbe hore woni joggibe bawde tawrede climatisation nadu panneau solaire ngaji
sekirab do ngatten haddude betande do kabaru yidi min joti on sanne hedabe heejju jamme gi onon be keba hitnade ngar o journal o do ba hitnade do wonde numero amin via mo mo do to do 37321 o wajibi sina tawr on feso bout no ga kali sefa ka fandi fe no ko nandi do no do e ser yotre meden de ana woti wassalam leedi malindi mo jidda nyalawma hande fotan jogi ordinateur mudum wana neddo mo tawdaana joodiri ni wana le ciudo gollirde gonde le jeyallamu kanyi di ngala e jeyallamu kambe doktoran be kolliti sa jewi dido ecran ngaje na way waddudo kutteji kewdo fewde e cellal bingel adam fu fota ko nayri bangal gite mudum fa kebe famtare ngare kede ko min e mamadou samasiogu min pewni on do hen hewe yimbelbe kanyen nawtirto machine ngaji di leedi meden di don ordinateur ngaji wobbe do tan ecran ngaji jewata e mbay wadde eruji ebe jewo dun be mbibe andin do kutteji ko dum way wadde fewde e cialal mabbe wobbe dum bi wadati ko gonde yaltinde hen
min notorta ko dum sonne sabi dum wal tawrede frati yogaji ver ngaji correcteur notorto mi yalla rendude gitande min bay wadde nyolo makko yeso ecran ver ngaji ornal den soni wala ver ngaji di mi mata fi ordinateur wotu ko ni nautra de ordinateur won sifa kuje nyaltude fasre gite ordinateur na tampina gite kala guliro
ya wakati fu ecran ngaji ordinateur ngay di kutte jan wa yottade gite muden non kanko docteur Adama Dembele andan do kabaru nyaw gite holitiri wide
c'est pas les écrans tant que tel mais
wana fi ecran o tampinta gite de kay foore njatto ecran won ko mo ena gise dum buy tan sanne sembe jile gite de won sifa tampere mo ne ma ta sati no yaw yewti do njati fa ndato nyaw
sécheresse au clair
nan han wattande hodo mu da le sanne san ya machine ngay di non kanko no dirte do dombiya seku andando kabar di do machine ngay nokko no dirte azetik ko hollitiri wide o wisa jeewi di do kaki gollirde ana way wadde kutteji kewde fewde cellal bingel adama
kutteji ana e kaki ande kese kewde kanon ido urondiri kambal dum no ido kaki di na hani nawtore tan le nokko kuuro yalla buutiri kutteji di goobo e buutiri ta fonno nawtor gol majji ido bo saato fufo yarde kosam
wana gite bingel adama tan dum wawi torrude ina wawi waddude kutteji goddi kasen du non kanko docteur Camara Boubacar andan kabar cellal o hollitiri wite
les maladies essentielles
nyawuji di ko buri hewde saminoji cancer ngaji sabu kulintidoji njaltuji ikaki gollidude ko neddo wawa jaati yaade shagal di do kaki di sifa nyawno kulen njaltoje machine ngaji di njirtaaki gite kamba dum neddo hana battinde di do machine ngaji di caldi mudum ma duwol mudum
fa neddo heba rento e ordinateur ngaji kanko docteur Boubacar Camara o hali dati di jomun hani nangude
par exemple ne pas
wasude jo indo ordinateur du koyde mudun golludde wasa battade sanne ecran wuditinde dun hakunde centimetre ngay chapande jetti fayotade metre goto selde sukude ordinateur e courant sato fuf sino do wawi dum pat yawta leru jiddidi jokondirdi soni watu mu juddi imo do kala leru jiddidi
na dan hani wattande ecran ngay di hakkile sanne sana golla le bureau kanye ko nande mudun tawe sana jawadi fu yawarana wodi nobe kolli tiri wi dati kan di nangede di